Yeah.
Oh. Zion the beat.
Maria, Maria. Wakulira wakwe yetali balogo. Omusajja omulungi radagada.
Nyindonda.
Omulungi mubalungi. Tala lyange. Omulungi radagada, omulungi mubalungi, tala lyange. Ofute wa muwendo, munju mwenvanze. Ompesese chitiwa, echana madala. Unabe chika, kabetale yoroku banze. Hey, yeah, wakulira wa mwami wange, wakulira wa kweye tali balogo, omusajja omulungi radagada,
nyindonda.
Omulungi mubalungi, tala lyange, tasebo. Wakulira wa kweye tali balogo, omusajja omulungi radagada. Omulungi mubalungi tala lyange. Oli musajja mbasajja labo omutega nswera. Wenone kanye kanye otonya mwoli. Labe chiziwa wecho bwachale wasenga
yakubali mubwati. Nyindonda.
Omulungi mubalungi tala lyange, sebo. Wakulira wakweye tali balogo, omusajja omulungi radagada. Omulungi mubalungi tala lyange.
Wangwa okumanyo ya ntute ye musajja wange. Nze gwensimbe kachiba konye, ata mbonye bonye mubulungi ne mububi.